The podium.
Ene a re ka di 15 tsa kgwedi yone ya August ne ra bona tona Sarame a le gapele ga parliament jalo a balala bobedi molao kakanyetso o bidiwang jalo gote the retirement funds bill e le molao kakanyetso e leng gore maikelo magolo a one ke go leka go ka dira dipaakanyo mme ebile gape le go ntsha dio dingwe disetana tse e leng gore diteng in the retirement fund act cap 2703 mmoso a gompieno gongwe gore re leke gore re tsene mo molao kakanyetsong o re wa tolose re leke gore ngwe re ka tlhaloganya dinthadingwa tsa one le botlhokwa ja one re taba re buisana jalo le the CEO wa NBFIRA re o duetse mosedisi o ke nang naye mo mogaleng re mosedisi.
Good morning, bonjour.
Re tsogile nkonne ke tsaya sebaka se re motshedise ke go leboge gore o bo o kgonne go bua le rona mo mosong wa gompieno gongwe re simolole hela ka sebaka sa gompieno mo go tseneng mo kgang ya moso go bua ka yone the retirement funds bill gongwe re lebelele maikaelelo magolo a molao kakanyetso o re motshedisi.
Ka bontsi-ntsi whether ke maloko a di-pension fund kana le Batswana hela ka ga ba tshelang botshelo ba bone ka teng. So se se tona ra se santse gore re ne re se lebeletse ke gore maikaelelo a di-pension fund ke gore madi a re a phuthang re a baga re santse re le mo tirong tota ke eng. Re simolola hela ka gone go gatelela ntlha eo ya gore maikaelelo a pension ke gore motho a mangwela a simolola go kgetha ke gore dingwaga tsone tse e leng gore ka molao kana ka tsamaiso mmere ke o tshwanetse gore a tlogele tiro e be e le gore go na le sengwenyane se se atang se mo tshegetsa ka nako ya tabang a setsa sa bone check ya kgwedi le kgwedi ya salary. So ke one maikaelelo a matona. So sengwe le sengwe se se irwa mo dipetšene go tokagatswa kana go fetolwa se tshwanetse go be e le gore sa akareditswe ke yone eo sa akareditswe sa lelwa mo go tsoneng seo go bona gore kwa go ileng in a sustainable basis pension e di kgona gore di thusa maloko a tsone ka gore ba bo ba na le ka ba sejang ga ba sena go nna ba tlogela tiro ke yone hela maikaelelo a matona se. So se se leng gore se amile gore go tla go dirwa diphetogo tseo di buileng njo ke gore kana dipaka di a hetoga yana mme ga dipaka di hetoga yana go tshwanetse gore nne go lebalebiswe gore a melao ya rona le ditsamaiso a di ntse di lebaganye mabaka a re tshelelang mo gone a di lebaganye dithusa se e leng gore nne di lebaganye ga re ira yana rra go na le ditebatebo tse di diwang makele yana ke re ga re le NBFIRA yana re tsena batlhokomedi ba di-pension fund mo go tse dingwe di-business tse di diro tse re di lebeletseng re na le maloko a e leng gore a di boditšhabatšhaba a e leng gore re maloko a one a mangwe ke mo go teng bo sena a mangwe ke bo go teng bo IOPS CMS International Organization for Pension Supervisors di maloko a rra a na le mo go teng di-guideline
right.
Ke gore di-framework tse e leng gore di-pension ya ka di tla bo di dirwana batlhokomedi ba di-pension yana ba nne ba le diramelao ya bone ba lebileng and so se se tona-tona se se gatelelwang nako le nako ke gone kganye ke buileng ko tshimologong gore ke go bona gore pension nako le nako go a goileng e kgona go tlhokomela mabaka maloko a yone jaanong raya re gontse jalo kana ga dinako dintsi di fetoga yana bogolo jang yaka ne re santse go dira mosagajakeng kana re le mosagajeng sa bo COVID-19 yana maloko a di-pension le Batswana ka kakaretso ba na le dikgwetho bogolo jang dikgwetho tsa madi tse e leng gore ga ba ntse ba itekana mo matshelong a bone go itirela sele le sele ga gare ga matshelo a bone a tereko kana ba setse ba tsamaela go ya go tlogela ditiro ba akanya gore ba ka nna ba thusiwa jang ka madi ona ba ipeetseng a di-pension gore ba tokagatse matshelo a bone bogolo jang ga ba sena go nna ba tswa mo ditirong ke sone se e leng gore ile go ntse go kanokiwa go buisangwa le botlhe ba tsaya karolo di-pension fund maloko le botlhe-botlhe ga bo go tla go bona gore go tshoname gore go dirwe diphetogo dingwe tse di lebaganyeng le seemo se e leng gore gompieno yana maloko a di-pension fund ba iphithela di ba apere sengwe sa ntharra ke gore ga gongwe o ka ithela e le gore motho o ntse a ikokoteleditse dingwaga di le kalo me re hela go ba pakana go tsamaela na kwa ga fa go ratile le a togele tiro yalo aba a kubugela go ngwe bolwetse bolwetse jo ile ngora ha bo sala hi buka hela bo gapile botshelo ba ga so e be le gore mo go blog gore ha mo ba ka ntse jalo go ka thuswa jang a e ka re motho a tsere dingwa ga ngwa ga tsedi kana kana ntsa ikokotletsa a hona tsebeso ka dirwang go gore nya ngo ka topola sengwenyane gore o to ithuse mo go tsa bongaka o to go tshile re lebeletse gore mme mo go direng jalo ga o tshwanetse gore o ne o togele sengwe se e tla re yalo gore a ka o tla boithusegile gore o tswelele ka botshelo ba gago mme e tla re o tswelela jalo mo botshelong go na le gongwe ga tonengwe ntse o tshelela teng so sa bobedi ra itse gore mo botshelong batho ba iteka re leka go ikagela bonno re leka go itegela dilo tseng bogolo jang ke gatelela jone bonno jo e leng gore motho mongwe le mongwe gate ke rite ka bo United Nations Human Right gore ga motho a itekile jalo mme re ka dikgwetho dingwe tse ne e le gore ngwe na a sa di sologela kana tse ne e le gore ga a kake a di botologa a ba ithela e le gore sekoloto se e leng gore ntwe bonno jo bo santse bo sekolota se a mo imela se mo pateletsa gore ngwe kana bone ba madi bong jalo dibanka di helele dingwe gape se bonno jo rra motho abe e le gore yaka ke bua a sa bolo go nantsa a duela dingwaga tse di kana-kana e rela a saletswe ke kgweditse kana ngwaga tse tharo kana tse pedi e be e le gore ntlo ya gago gothe le tsotlhe tsa bana ba gagwe di a gapiwa ra go duela o ka ithela gore angwe kana sekoloto seo ke madinyana fela ga o tshwantshanye le madi a me le gore motho o setse a ikokotedisa so go bo go sekwasekwa tsone dintlha tsa go nna jalo gore go ka thusa jang gore motho mo diemong tsone tse dintseng jalo a go ka topola sengwe gore atle a thuse gore atle a ntshe mo dikoloteng tse dintseng jalo mo e leng ko bofelong a kgone go boloka bonno ba gagwe mme gape a banne e le gore go setse sengwe a ka ko gone letlolo la phenšene le e leng gore o ka tswela itshedisa ka lone wa bole so rra ke nngwe ya dintlha tsa botlhokwa tse ke reng re di buisanya kana ke bua ka yone mo mosong ono mme make eme go rra ke go lete gore le ena o nne o botsa ka ko re nne re tswele re tlhalosa
res re motshedise ga nngwe e leng gore tota bontsi ba e leng gore ke di-pensionare ba ne ba lebega o ka re ba emetse go iuta sente ke yone e leng gore mo molao kakanyetso e tshetana ya bo masome a mathano le bobedi clause 52 e leng gore e bua jalo ka go tokagadiwa ga encashment of residual funds e bua ka deferred members go na le dintlha tse tharo go go tse e leng gore tonana a bua ka tsone tse e leng gore deferred members ba kgone gore ba di akole mme o wetsa gape a tlhalosa gone gore motshedise gore mme kana these enhanced encashments mo molao kakanyetsong o ke tsa deferred members hela ba bangwe such as bo active members and pensioners go botlhokwa gore diphetogo dipegela di irwe from an informed position as management of pension funds ke so se e leng gore ga se bonolo se na le ka ga e leng gore se agegile ka teng ke batho gore gongwe re hete ka tsone tse these improved encashment residual of residual funds maybe le gape e berele ka go thalosa gore ha re bua ka deferred members ke bo mang ba ile gore bona ite ba di ba le bagane
thank you bonjo ke bo amaru re ra o itele go mo lena ka gore re simolole gone go re thalosa gore pension fund plan ya ka ntse yana maloko a teng ke batho ba leng gore ke batho ba leng gore go ka tlo ba ntse jang o buile ba le bone dikarolo tse tharo tseng e bong ba go teng ke bone active go bo go tsena ba go teng deferred go bo go tsena bone ba e leng gore ke maloko a e leng gore ba setse ba ja pension a re simolola mo go yone active ga o simolola tiro bonjo moromathumo o bo o ithaolela gore o batla go joina pension fund ya mhiri wa gago o tlatlisaiwa kana o tewa o tsengwa mo lesakeng le go tweng ke active ke active go tsaya go te kgwedi le kgwedi wena o le bonjo yana le mohiri wa gago le latlhela sengwe mo letilo leo la pension le le kokoteletsang goo so ke yone e go teng active jaanong go bo go tlana e go teng ya deferred e ka tla ka mabaka a le mabedi one ke gore o tswa mo tirong o le bonjo mathumo o boa bona engwe le ha o ya go go engwe yana kana no setso go go tedi mo tirong yo no tswa mo go yona ha ke re moro wa mathumo ja no go go ene pension go go ene mohiri ene yo tswang go go ene yole ha o sa tse pension a go a hudugela go go ya ntenteng o tabe le gore go ba go tsa ba re o di fed o di fera ka gore ga o isi dingwa ga tsa ga go tsa botshelo di a di hitihaleng gore ka molao le tsa maiso tshwantse gore bo simola go ja pension ke sone se go teng di fed ha go nwera e ka be le gore tiro ya senyega kana tiro ya hela ya no mo se ba ka ntse sentse jalo le gone go isi o tsene mo teng wa khantse leng gore o ka ja pension mohiri wa gago tsa ba ile gore ka molao tsa ba ile gore o tsa o le go to you are a fed member ke sone ka ha leng gore batho ba ba leng gore kana ba bereki maloko a di-pension a baete ba bidio go tse ke ba bitswa gore ke di-fed kore ke motho eleng gore o santse a emetse dingwaga tsa ga gore di tsene mo lengwageng ya gore a ba kgona go ja pensione seme ya boraro e ya ithalosa ke ba e leng gore yaanong sengwe le sengwe se se leng gore se tshwanetse gore se makiwa gore yaanong a o ngwaga dikana a o dirile sele le sele a o dirile o ne o ntse o tsenya madi a gago ka tlhamalelo hela sebaka se sotlhe a yaanong ke nako ya gore o ka ja pension so di ntse jalo rra yaka o di bua jaanong yes bokete ja diphetogo tse e leng gore molao o o di baya pele ga palamente ke gone ma e leng gore go lebile batho bona ba gare ba goteng di fed bao ba e leng gore ke bona ba e leng gore lebaka la gompieno a ka nne re bua motho a senyegelwa ke tiro go mme e le gore o na le sengwe a ba nna le dipharaphara tse di tshwana yaka nne ke di buile tsele a o ka seke go tseye sengwenyane gona ga a beileng teng go tla go mo thusa so ke sone se o bonang gore go gatelelwa mo di-fed era ka mabaka one a go nna yalo jaanong mme go na le tsetsana e leng gore ga e le gore o gaogile retirement mme be e le gore o patelaga ka mabaka a bokoa gore a e leng gore le ngaka ke yone tsa bo e tlhomamisitse gore nya mabaka a gago a bokoa ke gore ga ka kwa tlha go tswelela then you can be technically classified o le retired on medical grounds go e ka kgabara ba se kaenyana gone go jaanong gone go tse di dirilweng tseo ke gore go dirile gore go fetolwa molao gore go due mo go 33% one third a ko go 50% ya mogago wa gago o tla bongwe setse o le mo pension funding so o ka nna jaanong ga go ntse jalo wa boa ko pension funding go na le ditsamaiso tse e leng gore the pension fund they have to put in place tse e leng gore e tla bo di goletsa gore ga sebaka seo mabaka ona a ke a tlholosang ao e le wena o le mo gone o ka ya ko pension funding o bo o tsa ria mme ka molao woo tshutisio e letsalela gore motho o ka tla a go tsaya 50% ya gore madi a tla bang a setse a berekilea jaanong go bereka gape ka yone kgang ya gore ga e le gore o ka nna dingwaga di le six kana go fetsa o ise o bone tiro o ka go itela gape le ko pension funding gore ete o ithute gore kana ke ntse ke leka go bona mmereko mme ga ise ke o bone mme ka gore ke ntse ke na le gantseng ke phuthela teng a ga nka tse ka thusa jaanong dilo tse re re bong jose go na le tsela hela e leng gore di-pension fund tse tabo di dira ditsetsana tse e leng gore ke tsone tse tabong di sala morago go rurugatsa gore motho seemo sa a reng mo go sone ke sone se e leng gore se ntse jalo
reso re mosedisi ra dinthankgolo tsa dikgang e tla re morago ga dinthankgolo tsa dikgang ga tswa le sepuisano ya rona le wena ko re itseng teng re go ya sebaka sa gore gongwe o ka botsa potso ga e leng gore o dumela gore go tlhoka gore gongwe go ka thatswa ga teng re buisana jalo le the chief executive officer of the non-bank financial institutions regulatory authority NBFIRA re o duetse motshedisi re tla tswa le sepuisano ya rona morago ga dinthankgolo tsa dikgang do keep it locked
Duma FM more talk more music
7:36 on Duma FM, more talk, more music. It's a bakaseke ho amogele rentse re na le jalo the CEO wa NBFIRA re o duetse mo CDC. Re mo CDC ke tsa bakaseke ho amogela gape.
Rale bo ga bonjo.
Re. Ene ke re gongwe re tsene ha. O nontse o thalosa go ho gore o le ka go harlogana ba ene gore ra re ke defend members, active members le ba bangwe hela jalo. Gongwe e sengwe se ene gore motho wa ipotsa monako ya gompieno ya ka re ntse re buisana jana ke gore ao ya nong rona ba ene gore re active members go bua ga teng ya nong ka rona ka gore le rona gongwe re batla gore kgone gore re tse bontha bongwe ja tsene gore ntse re di ipela. Ke botsa jana ka gore so sa ntha bangwe ba re nya re batla gore re tere tse bontha bongwe gongwe ra go beeletsa go gongwe re batho ba ene gore ba ke dipensionara, mme ebile gape tona thaliso gore le ba NBF re la thapile gore le dire dipatisiso mme ebile le sekaseke jalo ka yone the impact of allowing cashment concessions for active members and pensioners on the pension system in Botswana, mme ebile gore e tla re le sena go wetsa go ta sekasekwa jalo tse e leng go le di hithetse monongwaga jaana to go ya hihi, mme ke batho re tsene mo ntheng yone eo ra o e thalosese.
Ke a leboga, bonjo. Mme pele ga ke tsena go ke wetsa ga ne re emeteng bonjo ka gore 1-50% ene ke buaele kana ke ne ke e tlhalositse ka ga ne e ama ba e leng gore ke di fetse. That change e ama gape le bone ba e leng gore ba retire. So back to your question, bonjo. Kana ga o le active member go tsewa gore o santse o na le capacity gore o santse o ka kgona gore o lebalebe mo o itebatebe o ye ko go ba ba adimang madi bao gore ga le gore o na le mogopolo wa gore o ka ithusa jang o na le o ka qualifya kana o santse ga le gore o ka sekasekwa seemo sa ga bonjo gore nnyaa ga le gore a re o batla go itirela tshingwana ga le kana sengwenyana ga le a ye koo bone ko dibanke le ba bangwe ba e leng gore ba ntsha madi go bona gore a o ka ithusa e le gore ke go patsa tsone tse e le gore ko bohelong pension le yone ga e le te o bontse o itire. So melao le tsamaiso ya tsa dipensione di tsaya gore batho ba e leng gore ba santse ba le gone ba gotseng ba active bone ba santse ba na le tshono ene eo ke sone se e leng gore o bona gore bone mo disekasekong tse di dirilweng tse ga ba ka ba tsena thata mo teng. Ebile se sengwe ke gore ga e le gore molao o ka nna wa letelela wa bula thata gore bone bao le bone ba nne ba topole gangwe le gape o ka ithaele gore ko bohelong jaanong ba topotse thata bo ithela gore nkgana tota e le leya ga gona le a le sepe ko bohelong e be e le gore ga o setse yanong nako ene ne ke bua gore o hile ya mangwele a kgotha o bo sala fela o le mo lebaleng morwa mathumo ke sone se e leng gore yone objective ya pension plan e tshwanetse gore e sirelediwe go bona gore ga e re mo keletsong tsa go thusa batho ba e leng gore ba ka bana le dikgwetho tsone tse re buang ka tsone tse ga re felele gore re kwagatsa gore pension fund kana pension plan e kgona go thusa maloko a yone jang go a go ileng ka gore a ka re bua ke go mo e leng gore ga go buiwa ka sekgwagate ke financial security after employment yaanong ga e le gore e ka nna e le gore o ka tsanwa ntse go tsena go dia go dia o ka ithaya le gore nnyaa yone ntha eo tota e kwagadie so se rra ga se go tswana fela ke dilo tse e leng gore one makgotane ke bua ka yone a ke rere maloko a one le bone ke dilo tse e leng gore ke bogakolodi jo banang ba bona di-pension le ga se lotho ka kakaretso ga o ka lebaleba di-pensions tse dingwe mo matsheng tsa ithela gore botswana le rona ga re kgakala thata le gore tse dingwe di tsamaiso jang melawana ya teng ntse yang. Sa bobedi rra ke boammaaruri ditshekaseko tse tona a di beileng gapele ga palamente gompieno di ne di tota di le tsa potako gore go tle go thusiwe batho ba e leng gore a re bua jaana tota ba gateletswe mme rra dilo tsa pension and generally social security financial security e a thame go hita di-pension ke sone se tona a buileng gore re le ba MBC ra le ba bangwe re simolotse ditshekatsheko tsa go bona gore go ka dirwa eng tota se sa akaretsang go bona gore the pensions e a ka dintsana industry mo Botswana e ka lebalebisiwa jang not just for specific purposes yaka tsabo di dirwa yana but le tse dingwe tse e leng gore re bone gore kana ga re bua yana bonjo batho ba e leng gore ba na le di-pension gompieno ke batho ba ba berekang gakologala gore batswana ba bantsintsi ba e leng gore ga ba ba mmemerekong bangwe le ba ba mo mmerekong ba bereka mo dikomponeng kana mo ditirong tse e leng gore ga gona pension so dilo tse dingwe tse re tabo di le ba go lebia go subukilwe go bona gore mo diemong tsong tse dintseng jang go ka dirwa jang e le gore maikaelelo ke gore motho a se ka re a hetsa tiro kana a tswa mo tirong ele kana ene na le pension kana e sena pension e be le gore o ela mo lupeng mo le humelang ta thogo ke tsone se le gore itshekatsheko tona na a bua ka tsone ra gore tla bo re tsena motho re eletsa gore mo nakong e seng kae re be re setse re dueditse bagakolodi ba e leng gore ba thapile go tla go bereka le rona ba a itse gore nako e ikhutshwane mme mo nakong eneo e be e le gore ba rekile dikgakololo tsa bosekasefi ja bone se e leng gore di tla leba lebisiwa go bona gore go ka tsabaeng go ka thotshwang se e leng gore within the context entse re bua ya gore the pension plan tota di diretsweng go ka iwa kae rra ke yone e re kae ya mang gompieno sena
Ramosedisi go na le nthaki e leng gore le yone yanong e ntsha mo molaokakanyetsong e leng gore e le ka go thusa baswagadi le batholagadi segolo jang ba e leng gore ba ne ba na le dikoloto ba dithakanetse gore go a go leka gore kgotsa molaokakanyetso wa go leka go ba thusa gore yanong ba ka diphimola mekoloto yone dikoloto kgotsa melala yone ya go nna jalo ke batla gore gongwe o e tlhalose o e atolose Ramosedisi gore ya go bereka tsele ntseng yang disekatsheko kgotsa dingwe tse e leng gore letabo le disekaseka keng
ya la mara gonjo rakhanye e maoto mabedi ka ha go rona ba MB fira gape ka go ba le kgetho ya le kgetho ya bua go mpieno gore motho ha tlhokagala go tshwantse gore go dirweng ka tsone madi a tshwantse gore a setse ana a setse a tsentse mo dipensioneng jaanong tshekatsheko e dirwa rra mogopolo o tsentsweng ke gore gompieno ha motho gompieno a tlhokagala e be e le gore a e le gore di-salary ya gagwe salary ya gagwe kore kamogelo ya gagwe ya kgwedi le kgwedi ena a e bona a e be e le gore ga e le gore go a te four times e gore e tsa ga four ga ba amogela 400 e be nna 400 o tshwanetse gore e be ya go bona batho ba e leng gore ke bone ba ja boswa ja ba wa leloko leo yaka o bua morwa mathumo molao yanong o tla bo ore ga e le gore ga go sena go tswane four time salary eo e ya koo ga e le gore go na le madi mangwe a setseng ao molao o tama gore a ye go rekwa mo go tsweng pension ka setswana a re pension go a tsa annuity mme ke seo se le sengwe fela ke gore ko o tsenyang madi kana ko insuranceng e be e gore a renya ga o nnetse bokana o le morwa mathumo e tla re kgwedi le kgwedi go a bokhutong ba botshelo ja gago re tla go duela bokana so ke yone e leng gore ra e letie mme go na le tsengwe di setana mme ke hetsa ka tsone ka gore di botlhokwa le tsone one ke ene e le gore mo molaong o teng gompieno o e leng gore kakanyetso e batla go hetola ke gore e ne ya re ga e le gore ka nako o motho a retirang madi a gagwe a amogelang le pension for ngwaga ke 5000 pula ka nako tase motho o ne a letelelwa gore a tseye madi a otha pension a ba go te mo go teng commutation ke gore o ka a duela otlhe palo ya 5000 ra e tswa kgakala mme disekaseko di supile gore a ka nne tona a bua gore mo malatsing a gompieno tota 5000 ga se sepe ke sone se o bonang e okeditswe jaanong gote e nne 20,000 ke e tlhalosa gape ke re ga e le gore di-annual payment tsa gago tsa pensione kana e le annuity ke 20,000 tse ka nako tase molao o ga o dumetse o tsa ba e le gore o go leta gore o pensione yanong e ka go duela madi a gago otlhe ka tsatsi la o tla bong o retire jaanong ga go tlogela tiro ka mo go teng go resigna ke gore ga o tlogela tiro kgagana le mohiri wa gago le gone ne ntse go na le yone palo ya 5000 terra jaanong le yone sekasekile mme sekaseko ya teng e be wela mo gore ke 25,000 ya madi a leng gore o ka tswa a le pope in full can be paid to you
ke batla gore gongwe ke ise ke tseye dipotso o heta ka ntha engwe ke re mosedisi e buang ka kgang tsa go lwantsha jalo money laundering le financing of terrorism gore go nnile gape le setane e leng gore le yone ya go tsena gone mo e le maikelo a go leka go ka gokotsa kgotsa go ka gokotsa kgotsa go ka tila hela dikgang tsone tsa go thatswa madi tse le tse dingwe hela jalo tseno gore di amana le financing of terrorism e heta ka yone eo re mosedisi.
Thank you, bonjour. Pension funds ra kana re bua ka bone re bua ka madi ra. Jaanong madi ra a na le dibela ba jana ga gongwe. Madi ba tsho ba na le gore ga ba tshwere ba batla go a dirisa ka tsela se e seng sone. Re simolola yala gore kana go mo go teng madi gone mo go teng anti money laundering mo. Ke go tlhatswa madi a nang gore tota ke madi a borukutse. A bone ka tsela tsa borukutse tse di sa siamang. Jaanong di-pension kana ke madi. Di-pension di reka di-share mo di-company-ing. Di-pension tse dingwe di kana tsa bo di ikagetse kana di tsaya madi e le diranta le jalo 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 jalo. Di-pension di baya mo dipeeletsong mo lehatsheng la Botswana le ko ntle ga lehatshe la Botswana gore di godise madi a leng gore ke a maloko a di-pension. Jaanong go botlhokwa gore tsela nngwe le nngwe di tsang kgato nngwe le nngwe di gatang go tsenya madi go gongwe e le a peeletso kana jang ba ba dirisa jang le bone e be e le gore ke batho ba ba thapileng ba thapile gore o a itse gore motho o madi a reng o a tsenya a tswa kae a ga se madi one a leng gore a bone ke borukutse a bonen motho a leka gore a tla a tsenye mo pensioneng e re a tswa ka kwa e be e le gore nyaa gate ke madi a pensione ke sone se e leng gore ra go bothoka gore kgang ya twantsha ya go dirisa financial system jalo e lwantshiwe ka masheta hela o le othe bonjo failing which nna very very corrosive to the financial system.
Absolutely.
And la bohelo e be e le gore economy le yone e be e le gore go sala go thakathakanye ga o itse gore tota ditiro tse e leng tse e le tsone ke dihe tse e leng tsa borukutse ke dihe and ga se a le ka nna jalo e tsena mo seemong se e leng gore tota ga se sone so ke sone se e leng gore o tshwanetse gore go dipe sengwe le sengwe go lwantsha go bona gore di-pensione di na le ditemana tse di masheta go tsa go bona sefa gore ga morwa mathumo a tla re ke batla go 'ira madi le ke business le lona le pensione ke mang ke motho o ntseng yang wa seemo se se ntse yang. Sa bobedi ra go na le molao go tseng Financial Intelligence Act rubitsaya ka tlase ga one molao ono mo molaong ono yo di-pensione di bidiwa go te specified party yaanong molao o o na le ditsetagela tse di tseneletseng ko teng tse di tlhalosang gore ga o le a specified party ditiro tsa gago le boikarabelo ja gago ka sose go teng money laundering combating keng ko gore go tsamaelana go tho le one ono o bua ka yone bonjo ya financing of terrorism kana le tsone e na le mogatane e neng go teng proliferation financing ke gore ba e leng gore madi a ka tsela e pegela a se ka ithaya le gore a tsene mo ditirisong ya go boga ya go aga dibetsa tse e leng gore ke tsa molao wa kgailo rra so e botlhokwa e kgang ra o tsaya hitlhela gongwe le gongwe melao e mentsintsi ko botsa bo banking act jalo jalo e sentse o hela di na le ditsetana tse go bona gore le ga tshela Botswana ga le ka ke la ba la diriswa e le botshamekelo ja batho ba e leng gore batla ba role dithoto tse di sa ungwang ka tsela e siameng.
Raiso 3500131 kgotsa romela molaetsa ko 16616 ga ona le potso ke go tsaya ba le bane ba le bathano ka re letsa mo 3500131 ke bisana le re mosedisi CEO wa NBFIRA re bua jalo ka yone the retirement funds bill of 2022 re letsa mogaleng ono wa 3500131 ga ona le potso kgotsa romela molaetsa ko 16616 Dume FM du ma fm ra go amogela.
Hello.
Hello se.
Eh, di bo.
Ra le bua le ma.
Ya le ba se mo mau.
Ra.
Ka re bua le ba ga se mo mau.
Eh, ra ba ga ne se tswala ngone.
Eh, ya me ra ra go tswa kganyeng to thata yo sa le wi bile di tsere. Ya no kana se le gore sa dira hala ga ntinyana kganyere o a bua ka yone. O ka re tsone ntse bua ke bone bo minister a ko parlamente ko re ga harologae le gore nya me o na le botlhale jo e leng gore gongwe o kata ka yone bo a thusa setšhaba mo nakong e etang dikgang tse e le gore gongwe ke batla go supa dikai tse ne ke di sologela mo go monna o ke tsone tsa gone gore madi a ka tsadisiwa ka tsela e ntseng ya gore a oketsege le ruri kana go nna le dimolo go na le dihela tse e leng gore di ka isa matshelo a gatho ko godimo yanong bona ga ba re ba bua mane londare ke yone e leng gore mme hela dilo tsonetse wa go ithela le gore matomokgala kana botona ke bone ba e leng gore ba investigate hela gone koo yanong ke ipotsa gore a batswana bone ga ba batle go rutwa gore ba godise madi ka tsela e le gore a ka hela ba isa go moraiso
potso e ne e leng kana go gore baganetse e hore la thegetse dumela FM.
Hello
sir, re bua le mang?
Re bua le go sego letso mo maung.
E re go sego utlwa ko teng ko ne
ka re bua le go sego letso mo maung.
Ehe, ya rutera.
Ee, nna potso ya me e nngwe ke ne ke na le nna ke a bereka mo video form o na hela a tho ka gaetse ka 2017 ga re thebewa mmone na ga re sefela kore ga ke itse wisho e sea
praise.
Ke
ne go tsamela gore a ke go bidefo kana ke kae ka sorle bogile ke heta ka melaetse ke mongwe wa re mpoletse re mosedisi go gore sente ba re malao ka kanyetso wa go tsana mo tirisong leng another SMS here says ba leng gore yanong gongwe rona ne re dira mo molaong o hitileng a go raya gore o moshao yanong rabo re setse re tudilwe ke sebaka sa gore o ka re berekela kgotsa rothe re tabo re tsana mo gone re le di-pensionara e le molaetsa o tswa ko go Tshepo. Alright, thank you very much Tshepo for molaetso mmoke wa re re lebogisa thata bo re bao gore ba tsile go ta go tlhalosa ka ntlha eo ke so se e leng gore se botlhokwa hela thata. One here says morning bonjo. Tell the CEO gore nna one of the pension companies refused with my portion after spending 6 years unemployed. And around here says ke kopa gore re motshedisi a clarify gape active members gore so bone ga o baame mo nakong ya gompieno. And lastly here says rutile re motshedisi ke tlhalogantse hela sente mme ke batla gore a mentha ya terminally ile gape gore go a go bereka jang gore ke kgone gore ke ye ko ngakeng ke mmontshe gore ke ye ko pension funding ke mmontshe gore ke na le bathata gore a kgone gore a ntshe pension ke ye go duela bongaka. Re motshedisi ke tseo dipotso re
yale ba bonjo bonjo puso ya bobedi ga ke tswe ra rena re ke go sego ko maung ga ya utlwela sentle ka kwano se ga o ka tlo wa re gakolola gape sem ma ke simolole ka rebaganetse ke ka kgelo rra tota molao ne e le gore ga re atla ga go bua ka ditsela tsa go tsadisa madi ditsela tsa go tsadisa madi di teng di-pension fund di na le mo go teng investment strategy the investment guidelines tsa gore madi a ba tsa mo malokong a bana ba tshwanetse gore ba dirise jang for lebaka lone le re baganetse a buang ka lone la go godisa madi a di-pension fund ka gore ga o sa dirui jalo rra e tla re kwa batho mothang wa bohelo bo be e le gore ga gona setsa ba maloko elele so madi a leng gore ba tsenya ga a tla bo e le gore tota ga ba busetse sepe so that is an important part of the responsibility of the pensions ne e tota ke le tsone se thulaganyo le se go tla go bua ka tseo yaanong drilling down ga re leba gore batswana gore ba ka dira yang kana ke a kgetse gore pension fund e na le mabaka a yona a leng teng pension fund ga se a direla gore ete di-loan batho ba tseye di-loan other than tshwanetsentse re bua ka sone bonjo go tla go dira di-business ga se maikaelelo a pension fund ya so tla be e se gone gore yaanong re be re taga retare re tlile go thapta gore di-business di ka simololwa jang ka madi a pension fund ke re ke hetsa jalo ka kgala wa gare baganeng rra go sego ga ke a utlwa motho a ntlhalosetsa go bonjo make tse se pedi se tharo tse di duleng tsatsi la tshimologo la molaong kana tona o tsentse molao ka se go teng certificate of agency go raya gore ke so se e leng gore go bona gore se dirwa ka potlako so tsholohelwa ke gore ka gore molao botse o nne mo tirisong go na le dikgato tse sentseng gore di tsewe ba go ithela ko e leng gore wa letelelwa ko gore mo go teng ascension of the law and then go be go nna le commencement date ke tsaya gore tona o tla ba lebile dintlha tseo go lebaleba gore go dirwe ka bohego jo bo ka kgonagalang gore molao otlo o thuse ba lebanye kganya gore a ba e leng gore ba setse ba le mo pensioneng ee gona kana ka thulaganyo ya semolao molao ga o betsa o ba sengwe mo tirisong o simolola gona ka tsatsi le o simololang teng go a ko pele so re tsaya gore la e le gore ba ba setseng ba le mo pensioneng bone ba tla o sa ba ame ka ga o tla bo o ntse ka teng mme ba e leng gore ba tla bo ba santse ba le mo pensioneng kana bana ba rona bone ba tla ithela dithuso tse dintse e le gore di a ba thusa active members bonjo yaka ke buile ee kgatelelo tota ya molao e ka re gongwe ga re ntse mo tshekasekong tse re di dirang tse re kireng di tsweletse tsele gongwe go ka tswa sengwe but maikaelelo tota ka diphetogo tse di beilweng palamente pele gompieno ne e le tota fela go remelela jang gona go gotseng bo di-fede le in special cases ba e leng gore ba retire so ke tota ka one maikaelelo ke sone se o bonang o sa bue thata ka di-active mme gape aka ke buile kgantse le gore kana motho a santse a le active go tswaya gore tota a santse a na le masheta physically financially go nna ntse a itekela dingwe tse dingwe tse dingwe tse ele go dira se e leng gore o ka nna moga gotsatsing la bohela se sengwe gone go builwe ka
e tshwana le ya gago se gona a bua gore o na le dingwaga-ngwaga a togetse le gompieno o ntse o emetse pension
bonjo ka nako gore ga gongwe ga dipotso di ntsana ga o itse mabaka a teng mme make tlhalose fela in general terms gore keng e tla re mo malatsing a tang re le utlwi le di-pensione ke re a ja magoko ke molaetsa ke o lebisitse bone maloko gore go botlhokwa-tlhokwa gore so se go teng di-record tsa leloko la pension di be di kitlane ke gore o simolotse kae wa hirwa o le mo positioneng ehe kae leng botshelo jwa gago jotse a ke re o simolola o joela goromente kana mohire ka gore goromente ke na department tse dintsi mo department a o bo isiwa ko department being kana ministries tsela yotlhe tshwantse gore be nne teng tsatsi la motho a bohelo gore go bo go itse gore motho yo o tlang a re ke ene bonjo mathumo ke bonjo mathumo ga se o duetse motshedisi a ipitsa bonjo mathumo e seng jalo re tle o itlhela mo go tseng diboko ela diipitsannetsana go taa ene tabo go se maleba gore pensione tse batho ba di huhuletse mo go kana-kana di tle di tsenelelwe ke ba ba tshwantsa so ke verification process sa bopedi go na le gore yaaka re bereka yana re duela makgetho e be e le gore nako le nako ngwaga le ngwaga re isa dipampiri tsa makgetho go supa gore nnyaa re duetse makgetho ka ga molao o tsamayang ka teng jaanong se se ga gongwe go diragala gore e be e le gore mothengwe wa motho a togela tiro o ithalala gore sengwe sa tsone dio tsonetseo ga di a kitana ke sone se e leng gore go simolola go di phutha go bona gore sengwe le sengwe se teng se e leng gore yaanong motho o ka simolola go neela pension ya gagwe se a dia so mo kganyeng yone ya sekai se moletsena bua ka tsone ke tla rotloetsa fela gore tota ba ye koo ba ye go utlwa gore se se dileng keng and ke na le bosupi ke a sologela gore go tla bo go na lebaka pensione ga se madi a di-pension plan ke a maloko a yone e tshwanetse gore ka nako e leng gore di-pension ya gago di-benefit tsa gago di go boele o tshwanetse go di bona ke molao tsa majalo ga se discretion ebile kana judgment ya pension plan go ntse ja jaanong se ke teng ke bone ga e le gore se a dia se tsenya bodiadia le mathata ke gone gore e be e le gore gangwe profile ya leloko la pension fund ga ya kopana is not complete
Ra mosedise nako ke yone e leng gore ga ya rema senteng gonne ke tsaya sebaka se ke go leboge go bua le rona moso wa gompieno ke dumela gore tana re ntse re boela ko go nna go atolosa tse dingwe dintlha tsa molao
ra leboga sen tala sentle re mathumo
Thank you re ke re utuetse motshedisi the CEO wa NBFIRA re bua jalo ka the retirement funds bill mo boditse gore a ke a gore mente kgotsa ke a gore mente hela kgotsa ke a both private and government it's a law so law entsa law has no it doesn't have any discretions in terms of gore private kgotsa kwa public sector so as long as hela you are a pension fund motho ene gore go bona le pension hela it applies to you stand by for the news
to my FM more talk more music